uSamuweli wesibili, isahluko 12, verse 1. UJehova wayesethuma uNathani kuDavide, wafika kuye wathi kuye, kwakukhona amadoda amabili emzini munye, enye icebile, enye impofu. Verse 2. Ecebileyo yayinezimvu nenkomo eziningi kakhulu. Verse 3. Kepha impofu yayingenalutho, inexhukazana nje lilinye elincane kuphela. Eyayinithengile yalondla, lakhulela kuwe nakubantwana bayo, ladla ucwezilayo, laphuza esitsheni sayo, lalala esifubeni sayo, lanjengendodakazi kuyo. Verse 4. Kwase kufika isihambi endodeni ecebileyo, yayeka ukuthatha ezimvini, nasezinkomeni zayo kusilungisela leso sihambi sasifikile kuwe, kepha yathatha ixhukazana lendoda yempofu yalilungisela umuntu wayefike kuyo. Verse 5. Intukuthela kaDavide yavutha kakhulu ngalowo muntu wathi kuNathani, kuphila kukaJehova umuntu owenze lokho ufanele ukufa. Verse 6. Uyakulibuyisa ixhukazana liphindwe kane ngokuba enze lokho nangokuba wayengenasihawu. Verse 7. UNathani wathi kuDavide, nguwe lowo muntu. Usho kanje uJehova uNkulunkulu wezulu uthi, ngakugcoba ube inkosi phezu kwezulu, ngakophula esandleni sikaSawule. Verse 8. Ngakunika indlu yenkosi yakho nabafazi benkosi yakho esifubeni sakho. Ngakupha indlu kaIsrayeli neyakwaJuda. Uma lokho bekuncane, ngangiyakwenzela nokunye. Verse 9. Uthelelelani zikaJehova ukuba wenze ukuba emehlweni akhe na? Ubulela uRiyo Medi ngenkemba, wathatha umkakhe abe ngumkakho, wabulala ngenkemba yabantwana baka-Amoni. Verse 10. Ngalokho inkemba ikusuka endlini yakho ngokuba ungidelele. Wathatha umka uRiyo Medi ukuba abe umkakho. Verse 11. Usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakuvusela ukube kuvela endlini yakho. Ngithatha abafazi bakho phambi kwamehlo akho, ngibanika umakhelwane wakho, alale nabafazi bakho ekukhanyeni kwaleli langa. Verse 12. Ngoba wena wakwenza ngasese, kepha mina ngiyakukwenza lokhu phambi kuka-Israyeli wonke naphambi kwelanga. Verse 13. UDavide wathi kuNathani, ngonile kuJehova. UNathani wathi kuDavide, noJehova ususile isono sakho, awuyukufa. Verse 14. Nokho ngokuba ngaleso senzo waveza ithuba elikhulu lokuba izisa zikaJehova zihlambalaze umntwana owamzalelwayo uyakufa nokufa. Verse 15. UNathani wayesebuyela endlini yakho, Jehova wamshaya ngesifo umntwana owazalwa uDavide umka Uriya, wagula kakhulu. Verse 16. UDavide wamncenga uNkulunkulu ngomntwana. UDavide wazila ukudla, wangena walala emhlabathini ubusuku bonke. Verse 17. Amalunga endlu asuka aya kuye ukumvusa emhlabathini, kepha akavumanga futhi kadlanga lutho nawo. Verse 18. Kwathi ngangosuku lwesikhombisa umntwana wafa, incwezu zadazivide zesaba ukumtshela ukuthi umntwana ofile, ngokuba zathi, bhekani umntwana esezwa sakhuluma kuye akalalelanga izwi lethu, pho singamtshela kanjani ukuthi umntwana ofile angenza ingozi. Verse 19. Kepha uDavide yabona ukuthi incwezu zakhe ziyanyenyezelana, uDavide waqonda ukuthi umntwana ofile. UDavide wayesethe incwezu zakhe, usefile umntwana na? Zathi, ufile. Verse 20. UDavide wayesevuka emhlabathini, wageza, wayigcoba, waphendukela izingubo zakhe, wangena endlini kaJehova wakhuleka. Wayesendlini yakhe, lapho esecela ukudla bakubeka phambi kwakhe, wadla. Verse 21. Zase zithi inceku zakhe kuye, yintoni leyo yenzileyo na? Wazila ukudla, wakhala ngomntwana esekhona, kepha lapho esefile uvukile wadla. Verse 22. Wathi ke yena, umntwana esekhona ngazila ukudla ngakhala, ngokuba ngathi ngubani wazwe ngabe uJehova uyakuba nomusa kimi ukuba umntwana aphile na. Verse 23. Manje usefile, ngiyakuzilelani na? Ngingambuyisa yini? Ngiyakuya kuye, kepha yena akayikubuyela kimi. Verse 24. UDavide wamduduza uBhethisheba umkakhe, wangena kuyolala naye, wazala indodana, waqamba igama layo ngokuthi uSolomoni. UJehova wamthanda. Verse 25. Wathuma ngesandla sikaNathani umprofeti, wambiza ukuthi uJedidiya ngenxa kaJehova. Verse 26. UJowabe walwa neRaba labantwana baka-Amoni, wathatha umuzi wenkosi. Verse 27. UJowabe wathuma ithunywa kuDavide wathi, ngilwa neRaba, yebo ngathatha umuzi wamanzi. Verse 28. Ngalokho butha abantu abaseleyo umise nakuwo umuzi uwuthathe, funa mina ngiwuthathe umuzi ubizwe ngegama lami. Verse 29, uDavide wayesebutha bonke abantu, waya eRaba, walwa nalo walithatha. Verse 30, wathatha umqhele wenkosi yabo ekhandalayo, isisindo sayo sasingayizitaladi legolide, itshe eliyigugu likuwo. Wabekwa ekhanda kaDavide, wakhipha emzini impango eningi kakhulu. Verse 31, wakhipha nabantu ababephakathi kwawo, wababeka emsaheni, nasezibhuqweni zensimbi, nasemazembeni ensimbi, wabasebenzisa kohogela, wenze njalo kuyo yonke imizi ka-Amoni, uDavide nabo bonke abantu babuyela eJerusalema.